Shelly Music. IKIKIKMusic.com. Oxi. Porque na Gaussi. Tu é Cooking and Gao, see you. Twitter, cooking and Gao, 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 cooking and Gao. How about to do is walking on Annie, swakin' on Annie, swakin' on Annie. How about to do is walking on Annie, swakin' on Annie, swakin' on Annie. Twitter, cooking and Gao, cooking and Gao, cooking and Gao. Twete, prum paka maka prum paka paka prum paka maka prum paka. Tuma fikia, tuma famia, tuma ingiria, angazao. Tuma timbia, tuma timbia, tuma timbia. Mish mish, soki toz toz, kopi kopi, kopi kopi. Tume penta kacha, tunai menti kacha, tunai menti kacha. Twete.
Kacha, kuke nangao kikos, jotushi kibos. Don't find out who's
20 cooking and gao kikos. My pompano na note, my pompano na note. Vita yetu sisi mane mane, murise kimane, murise kimane. Kama bishi nenda kabishane, matusika tukane, matusika tukane.
Cooking and gao, cooking and gao, cooking and gao. Cooking and gao, cooking and gao, cooking and gao.
Twenty. Nipe power, nipe tagi nipe. Tiki kuita katika tufike. Nipe power, nipe tagi nipe. Tiki kuita katika tufike. Koka tena tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu. Tagi ubavu, tagi ubavu.
Twete.
Nipe power, nipe power, nipe. Tiki kuita katika tufike. Nipe power, nipe tagi nipe. Tiki kuita katika tufike.
Duka tena tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu, tagi ubavu. Tagi ubavu, tagi ubavu.
Ndogo no ma no ma, kuki na gaose.
Mofsa bigi mada, binjo natali.
Kuki na gaose.
GMK watu wabaya.
Kofsa nguena,
waze wabuza.
Chakrizi mdoni,
chakrizi kaoa.
Chitoto, chitoto.
Samadago,
soja wash papi.
Naskoba,
kimane. Waze wakari mtungu wa chama.
Sungujewa,
Mr. Makonga.
Twe,
Milanka.
Osh.
Wanamuita mnampa, 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 bichina gala.
Pira bovu,
Mike wa bichina kala.
Twete.
Riapo na party,
riapo na dance.
Riapo na party,
riapo na dance.
Texas, Kisiri Lanka utoi.
Justini,
kwa machintaka chihuahua.
Masemto,
wase wa TMP.
Henoki,
wanamuita kisoda. TMP ya wamba, TMP teacher.
Ora.
Share.